Sounds good, they may come online and buy it. Sounds good, they may come online. Yo, Kanimba, Basuna Semanimba. Suna Juan Kina Nani, Natuko Street Band. Well, we shall ski. Party, silly answer like this. Alini text, Nileva Kozama link. Save for same sorrow, Nikangia page. Apo kwa bayo kwanza ye ni single babe. Anapenda Simba list ni ya Dangote eh. Aka ni show, ye ukata chrome. Gesh ngesh ati ye ni dem wa maform. Kaveve kazoze ye ukulianga chum. Kwanza utamina kikufungia kingdom. Shori ya kidai kwanza miss yezi mind. Ako na madhais na ni dem wa dundai. Dem ni wa west, check yo west. Time on my net, fika time ni ya bear checki. Yocho maliva minki seti joki mbicho. Kama ni kuwine kwanga me ajibike fikie kibe. Lazima tunachachisha. Shori alikam na mtasis. Anasema nadai kuperform. Moja ni mlet mgini mdaskin. Mina shindwa kuchuzu the dawn. Girl tonde inside, tonde uperform. Uko na sister, miniko na bro. Tonde inside, tonde uperform. Na mzinga nimechukua ya chrome. Tonde inside, tonde uperform. Uko na sister, miniko na bro. Tonde inside, tonde uperform. Na mzinga nimechukua ya chrome.
Unaeza katika mto, beba. Mikono juu, unaeza katika mto, beba. Mikono, katika mto, wewe. Tonde chini, unaeza katika mto, beba. Wewe, katika mto, go. Nikaresh ni katuto kadogo. Bas, selecta we, trausha ubongo. Nacheza na madais, pocha dondo. Ati danse, sato kama sanse. Swe, mangoto chini chini kunyo mrambe. Danse, sato kama sanse. Swe, mangoto chini chini kunyo mrambe. Lainisha ukuta, nigware na makucha. Pupa na tunaenda drisa. Matisha machaji, watati his sound. Ikus inatupa na ku next round. Dogo setoka, toba ina bounce. Nisha kusmogoka, producer cheze sound. Kos nda ukota, si shilingi. Sema pounds. Cheza 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 mdogo. Ina bounce. Mdogo. Ina bounce. Cheza cheza mdogo. Isha, isha, isha. We. Basi uneeza katika mdogo. Beba. Mikono juu uneeza katika mdogo. Beba. Mikono katika mdogo. Wewe. Tonde chini uneeza katika mdogo. Wewe.